Said louder.
You can call me Mr. Kenos. Smart is of you, is of them empire. Zanya we all. Ziva hati unikonda. Uziva hati nikukonda. Let's try again, baby. Let's try again. Ziva hati unikonda. Uziva hati nikukonda. Let's try again. Let's try again.
One more, don't let me down. I know I'm full of kanda, full of love. Utaiwama, mule ituka. Tapaje fyo narufyenye mwambutuka. Na let me pera fyo nsemwe batasha. Nomba mwansha nevo, no lantasha. Anyway, fyari pita chetwambe mwona futi. Ravu nomba, wakanda shira poe mfuti. One more chance, nomba ya last.
Niziva hati unikonda. Uziva hati nikukonda. Let's try again. Let's try again. Iziva hati unikonda. Uziva hati nikukonda. Let's try again. Let's try again, baby.
Baby, nangu niwevo ex. Ndelo mbalavu na iwe yali ni sexy. Mona fio mona pito mwata patapa kusanga iwe mami ndie papata. Mona nifuka mapani ndeta na ringi. Pala mina pangu fike koringi. Bantu vale tumona kwa chidimbi ala fialipu. Wakashitu alite mwana baby tafia puilepu. Nikankulangela fwefo yali. Pali iwe mami na lile mbela podiali. Yama nobe vale tila techubwele chali. Tutampe mola fufija fine yali.
Niziva hati unikonda. Uziva hati nikukonda. Let's try again, baby. Let's try again. Iziva hati unikonda. Uziva hati nikukonda. Let's try again. Let's try again, baby.
Say one more time. One more time.
Doing the nose make. Hold it.
Young King Dodi, King Carlo, I'm Modi, King Modi. Visual cast manager, showcase manager, stack. We're better manager.
Exclusive to ZLouder.com.